misli kurasa deetafa du'a ka'u Yesus namoti akka Yesusin fannisan asi olit himamera akka lubbun Yesus kessa bayen ammo micho wan isa refa isa fudani holqa daga duran qopaye tokko kessa kaani kana bodde afan holqa sana daga guddadan cuqqalan Yesus garu guyala mabodde holqa daga sana dige du'a kai kanas jalqaba dufani kan argan dubartota turani yammu dufani holqa sana ilalan Yesus achi inturne ergamtot waqayyo lamawan achi turanif isanammo Yesus as hinjiru du'a kaera jedani ittihiman ammas ergamtonni kun Yesus du'a ka'u isatin waqumma isa akka dugomse dubartota kanatti dabalani himane Yesus harras jira du'a ka'u isa kanan seitanaf du'a irratti goftumma isa rawate agarsisera